Okukungubaga kwa Yeremiya, essuula esooka. Ekibuga nga kitudde kyokka ekyajjulanga abantu, nga kifuuse okuba nga nnamwandu, ekyabanga omukulu mu mawanga, omumbejja mu masaza, nga kifuuse kya musolo. Akaaba nnyo nnyini ekiro, n'amaziga ge gali ku matama ge. Mu baganzi be bonna talina n'omu wa kumusanyusa. Mikwano gye gyonna bamukuusizzakuusizza, bafuuse abalabe be. Yuda agenze mu busibe olw'okubonyaabonyezebwa n'olw'obuddu obuzito, abeera mu bannaggwanga talaba kiwummulo, bonna abamuyigganya bamukwatira wabi. Amakubo ga Sayuuni gakaaba, kubanga tewali ajja ey'okukuŋŋaana okutukuvu. Emiryango gye gyonna girekeddwawo, bakabona be basinda, bawalabe baliko obuyinike. Naye yennyini abalagalwa. Abalabe be bafuuse omutwe, abamukyawa balabye omukisa, kubanga Mukama amubonyaabonyezza olw'olufu lwe lw'ebyonoono bye. Abaana b'abato bagenze mu kusibibwa mu maaso g'omulabe. Era omuwala wa Sayuuni afiiriddwa obukulu bwe bwonna, abakungu be bafuuse ng'ennangaazi ezitalaba muddo, era bagenze nga tebalina maanyi mu maaso g'oyo ayigganya. Yerusaalemi ajjukirira mu nnaku ez'okulabiramu ennaku n'obuyinike, ebintu bye byonna ebisanyusa ebyabangawo okuva mu nnaku ez'edda. Abantu be bwe baagwa mu mukono gw'omulabe, so nga tewali amuyamba, abalabe baamulaba ne bakudaalira okuzika kwe. Yerusaalemi yayonoona nnyo nnyini, kyavudde afuuka ng'ekintu ekitali kirongoofu. Bonna abaamussangamu ekitiibwa bamunyoomye, kubanga balabye ensonyi ze, weewaawo assa ekikkowe n'akyuka ennyuma. Empitambi ye yali mu birenge bye, teyajjukira nkomerero ye ya luvannyuma, kyavudde akkakkanyizibwa ddala, talinaamusanyusa. Ayi Mukama, tunuulira okubonyaabonyezebwa kwange, kubanga omulabe yeegulumizizza. Omulabe ye agolodde omukono gwe ku bintu bye byonna ebisanyusa, kubanga alabye nga bannaggwanga bayingidde mu kifo ky'ekitukuvu, be walagirako baleme okuyingiranga mu kibiina kyo. Abantu be bonna basse ebikkowe, banoonya emmere, bawaddeyo ebintu byabwe ebisanyusa okugula emmere, okuweezaweeza emmeeme yaabwe. Tunula, ayi Mukama, olabe kubanga nfuuse ataliiko kyagasa. Temufaayo, mwe mwenna abayitawo. Mutunule mulabe obanga waliwo obuyinike bwonna obwenkana obuyinike bwange obunkoleddwa nze. Mukama bw'ambonyaabonyezezza ku lunaku olw'ekiruyi kye. Yaweereza omuliro mu magumba gange ng'ayima waggulu ne gugawangula. Ategedde ebigere byange ekitimba, anzizizza ennyuma, andeeseeko okuwubala n'okuzirika n'okuyongobera okuzibya obudde. Ekikoligo ky'ebibonoobono byange omukono gwe gwe gukisibye. Byezinzezinze, birinnye ku nsingo yange, amazeewo amaanyi gange. Mukama ngabudde mu mikono gy'abo besinza kuyimirira mu maaso gaabwe. Mukama anyoomye abasajja bange bonna ab'amaanyi wakati mu nze, ankuŋŋaanyirizzaako okukuŋŋaana okutukuvu okubetenta abalenzi bange. Mukama asambye omuwala wa Yuda atamanyi musajja nga musogolero. Olw'ebyo, kyenvudde nkaaba amaziga, eriiso lyange likulukuta amazzi, kubanga omukubagiza eyandisanyusizza emmeeme yange andiwala, abaana bange balekeddwawo, kubanga omulabe awangudde. Sayuuni ayanjuluza emikono gye, tewali wa kumukubagiza. Mukama alagidde ebya Yakobo, abo abamwetolodde babeere abalabe be. Yerusaalemi alimubo ng'ekintu ekitali kirongoofu. Mukama mutuukirivu, kubanga njemedde ekiragiro kye. Muwulire, mbeegayiridde, mwe amawanga gonna, mulabe obuyinike bwange. Abawala bange n'abalenzi bange bagenze mu busibe. Nayita baganzi bange, naye ne bannimba. Bakabona bange n'abakadde bange baweerayo obulamu bwabwe mu kibuga, nga bwe beenoonyeza emmere okuweezaweeza emmeeme zaabwe. Tunula, ayi Mukama, kubanga ndi munaku, emmeeme yange yeeraliikiridde, omutima gwange gukyuse mu nda yange, kubanga njeemye nnyo nnyini. Ebweru, ekitala kinnyaga, munju mulimu ng'okufa. Bawulidde nga nzisebikkowe, tewali waakunkubagiza. Abalabe bange bonna bawulidde ennaku ze ndabye. Basanyuse kubanga okireese. Olireeta olunaku lwe walangirira, nabo balifaanana nze. Obubi bwabwe bwonna butuuke mu maaso go, era obakole bo nga bw'onkoze nze olw'okusobya kwange kwonna, kubanga ebikkowe by'enzisa bingi n'omutima gwange guyongobedde.